kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf dosijo tamani
altiner jiti lewru septembre hitan 2025 secret to gondam hedaade hejuji amedi lende wakat jom o fumen chalmin am sanne kabaruji di jogani o le rezo ngaji andi kikide hande rewbe hewbe kanyu en ka ana le cercle yuruso nyalomo hande o gollobe golle kaaraje kebobe ko tamma e juude mudu en ngaram bedral famu e le journal amengal jaham e le tariki amem o do yido nokku no noddirta tole o rose koyina o do nokku arande ana jogino dole sanne hodo fu heddi e le on do nokku kaydi ni no arande o ngaram bedral famu e le journal amengal secret don sembe kabaruji dum jokkani am kiji han bisimna modom hedaade dum yoroso anale region kuchala rewbe hewbe kanyum en ka golle kalaje deni wurata ele mudum bedo rewbe lana bombe dedo kalaje wada dum bulanga kanyum ko nande mudum sabi gal do gollal hewbe mabbe kanyum en kana heba ko tamme juude mu en heba ko darono saddaaji galleji mu en fa keben famtare anni ko kejado am gondole on do nokku do woni ali haydara hebani em do bendo rewbe do festan usman nyali bulji
fanta goita yo golle subugol karaji woni ko watta o boyi joni o wi hawrintini fa hewi hikka yoga e majjun o sotterani yoga du o waylita e wi makko
on a terminé avec
mais tele ke subude joni o kay be de fum moto il a 4 na 5 yaade le ladde o toyde karaji wat yoga faratiji an goni hen bu ko leedi na way ngaddi neddo na kulle goddo wi de tan mi hebi karaji fa hewi hikka waytan wadde bulanga fam sotta o golle an nafareu be hewbe le o wattu nawdo ana walla du galleji kewdi gon le kereduji di Amadou Sidy Bé jangino jande keba le lycée public Yoroso holiti en nafa o golle le den kuje
ci la genere
dun anabe de keba e robe wallobe warbe mumben do wadde e golleji cagal dun be darano du jande sukay mabbe e golleji goddi kasen be robe ngatta e yalti dun en way wadde du fa keba ko be dessa seeda aran ko mena dafa nyame do be bulanga me cintindi wide illa rawanin gufarne mamaliu hadi yalti ngol kareje yalla edi nawtere le izin ngaji men wonno ko Ali Haydara bin studio tamen jiwde yoroso
hakke sukabe chapa hakke hayebe chapan nayo be noddirta yu reporter en kanyum en woni be bawde mum en sembina yalla no wala imadaraji de waifu yalla sukabe rewbe duubi mum hebbinay duubi sappo kanyum en kana heba fesede yude e nyaw ma nyaw hono cancer kanyum ko nande mudum dum wadi dum balle didi dum wadi golleji mudum timmi asawere bettine jeegom lewru septembre do o ngal do kawrtal ngal o do golle ka fedde no noddirta direction regionale du développement social kanyum landini dum e le faba mu ya fedde UNICEF forage goto jiinama le duma resoud le col alam jiddi lewru septembre bettindu gol o do golle kanyum ka wadama yella be sukab jangobel ido nokkule kanyum en ka tampere mu mk an heba buitar seda yella be keba do jangude no wodiri gol o golle ka fedne noddirta projet communautaire de relèvement et de sensibilisation au sel kanyum en gadi o do golle nyaloma fuu ka gujjo je nyaloma goto ka mo hunde mudum wujjete kanyum je non mo holitiri wiide ha waw hala en ha nyaloma hande o ka goto gujjo goto ka nangama dum won gujjo wo liddiale non kum en noddirta mahina na heba hitana jom o do nokku ko o do neddo kanyum ka nangama kabaru mako o niltirama yaade juude juude himbe la charotobe golle fed goto golle mission mo noddirta fedne noddirta mission di bureau du vérificateur de la république golleji mudum fuddi golleji le namu ansongo alam detti do e dum windi ele imadaraji fa be kawrintina tum golleji yubinde tum dewte de yimbel garoji fa hollite ele batmo noddirta eid kando wadde ele ko warta ko ko yottoto haytaji sappo kanyum woni ko hawrintina le on do nokku ko hewe mudum du fu kalaabi basiji bilide e leedi kanye e pension ko nande mudum le lamu kuli korotodo joda hala goto do wada ma fewde e habugol yuruku yuruku kan e nyande bonde dum wadi nayyaade joy lewr septembre bettindul nokuma noddirta maison la femme le lamu kuli koroto fedne be noddirta coalition anti corruption kan yum landini dum e kan yum ministre kumani do kabaruji bilide yirwere rewbe suka fa yotto galleji le on do ko fana majjume yo wadde ko woni e bawde mabbe fu yella yuruku yuruku kan e nyande bonde kan yum en kan heba buitar le on do nokku goddirdo gallure gawo kiloji joyi tule ko ndarini bi noddirta koyna hondo ka arande ana nokku mun kultan no wiide ana jogi dole sanne on do nokku du holtano wiide o do nokku du holtano ma wiide suknyaabe ana heewino ele mudum sanne hodo fu heddile on do nokku le nyaloma hande o fa keben famtare kede mahammadu sumeila trawle kan yu andan do tariki yo fina tawale nokku songaybe wonko o wi kejaado amen gondole on do nokku ali mayga kede ko o usman nyalebul feewun endo majjum
C'est le point de rencontre
de yum nokku jom en ande sanne kawritata yurobe le adnaru ndu fu an wayon le hitande fu e gondon kawrital gotal jom en ande be njodoto le nokku din rose de koyma kaltide do tidallaji pewti warde le nokku je mubben kasendu jammaji fu sukunyaabe yurobe le gelle songankobe ana kawrita abamina dabreji ko gollata tiagal dun koyma yo nokkudu warbe marde leydi meden di arande gari njodi warbe marde leydi meden di njottino gawo hitande 1898 duwa kubbe leydi fransi letna colonel kum wonno hore mabbe do koyma do won do fuddi golleji makko yottade bangi hayre wonde bangi de tulde do be kawrentini ameri en fu fa bamanabe aadi wiide jabbi margal leydi fransi jom en ande suku nyaako be tan woni yawbe don joni nafa fu wala e nokko o sinya jeewi no dun worno arande nokko o dawla fu wala kasen
sakrabe kidi be andodo mi kaddate kabaruji amen di gafat je fe nokko o bawe hedaade imrana kilo mayga waram nantindo dido kabaruji fu e français encore.